Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Al jumare noga e joli lewru mars hitande 2016 jenna yamde sokidru studio tamani miden tawa ele maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji do yumar way galo sekira bon competitivité kanko jaddinki no dirtet ahmed el fakki o holli tan wede wakkar jono warana bedde yeso sariya tiagal ko dum wono sarotobe gombe to seppi itobe kebi tadiral wide kanko jatti ardi jaddin kobbe so bonni ciudi wali yabbe hitande 2012 le majjud won kambe yimbelbe bonandaay di ngada fewde mu en gombe to tumbutobe be kollitiwde be beltikile o do golle sanne le majjudube kollitiwde wakkat jone be kaaja jukkoje ngattede fewde o do jaddinkoe de do jukkoje de beyte kollitinde wiide dum wonono jaddinkoobe be gondi e gidraade leleede meede de sobe jukkina do hen golleje be kollitiwde wakkat jone dum wonono leedi malindi kanye e leedi ko duwar fa yotto leedi senegal e burkina faso e be gondi hokkindirde juude to abidjo to faabe jeyal honobe kaani habirde e jaddinkoobe yambere jogo berde dum won jowingal wakkati jono do laawi be kollitiwi dum wadi kenyen dum won do bomako do sisili mo be tubi hitandi kande be kollitiwi dum won yimbere jaarobe koyde be du sa jeebe nawtirtobe dati le majjundu wakkati jono be gondi hokkude jama o hakkilaji lobbino kani teddiraade dum won kasaraaji kebe teddi le laawi secret bi won non sembe kabaruji dimi jogini o do betande bi bismillah modon e hedaade litinde wiide dum won kambe sartobe gombe to seppe yito wakkati jonobe kokki tadiral tan holitinde wiide kanko jaddinke noddirte ahmed el fakki o kanko ardi so janale wal yaabe de bonna to tumbuto hitande 2012 le majjum wakkati jonobe kolliti wi le dum wonono le balde garoje de o ma nabede yo sari o jeere yal hono jukkoje makko de ngorri fa keben famtale kede muhammadu samaseku
suru sari o holliti wiide dalilaji procureur seppe o ana hejana happugol ahmed almadi hono gadudo bonandaji chatudi ahmed el fakki almadi yo gohobo bele satinbe dina nadde e juude CPI e letal ki sariyadi o mo sifora hono gote horebe fedde ansardin avocatji ahmed el fakki kolliti wiide o neddo jangudo non ngadono hakkille no fewi fifuroba e hakkille mabbe wana janele de o yotti dongol gondo dum majji o itti ahmed el fakki woni cikitaado goobo nadde e juude bangal hejoji suru sariya o do bonandaji leydi mali wakkati 2012 e 2013 o goobo dum bangal be CPI cikiti latade sababu bonandaji nokkuji finatawa
dum wonono kambe bele gombe to tumbutobe be bonandaay di ngada fewde muudo be wakkar jono be kollitiwde be beltiki san nono ko jeedo jukkoje kollita wede ngawad an fewtude dum won kanko no dirte ahmed el fakki dum e tawede furdube kollitiwde be kaaja dum won jukkoje kande waddi do makko de deedo jukkoje beede kede kanko no dirte ablaye touro kanko laami dum won yimbelbe bonandaay di ngada fewde muudo gombe to tumbutobe ko haali do en do faccitango muhammadu samaseku
on satande on ne
pouvait boy domde duddo kabaru im beltiki ma majjum sanne fa ko boyali jati pelle amen tonyaabe tumbutu ga e kanye kidal e hejaabe lambe ngadi kawrital tiagal dun mi ngadi himmeji amen do talkuru mo min doki himbele misma nelda suru sariya CPI salla be kumpita wide min beltima sanne e kabarundu miden ngadani jikke sanne suru sariya ndu bangal succude gonji toñaabe pati be jeebo fay hunde sabi kala andan do bonandaji tumbutudi ana tojira wide hono o do bonde radio ana hani happirede ko buri bonandaji janale de fayso haadi e torraji fewde rewbe e kanye dewle kapiraadi karaha e hono mun en suru sariya o tinno wadde bawdo mun fuf
be kollitiwde kanko mamadi el fakki o sobo min fo fewtinama yeso dum won sarotobe o hollitiwde kanko hore makko yadiran wakkati jono hollitinde wiide kanko gollidi do golleje bondi non dum won kanko procureur gondo to seppi ito hollitirido wiide ahmed el fakki an anni bandi dido anniyaji wakkati jodo be biidu su kanko mamadi el fakki o yadiri kanko ne arande dum won neddo jadirdo wiide dum won wadi bonandaji yeso suudu sar yaru adnara allah sartondo hono yimbele bombe be secret bado bay ne trimi joji modo hellame bemal ande gal min noddirta facebook gal Sino tamani litindi wi dono ministre en kuminibe kabaru ndenaagu leedi ko duwar leedi burkina faso leedi mali kanye e leedi senegal be fobe gondi hokkindirde juude ilale alkamisar jabbi non de to abidjo to le majju wakkati jono faabe jaw yalla hono be kanni fewtirdu wonono gidali di jaddin kobbe ngatta wakkati furdi sabi kambe jaddidi jaddin kobbe de be ngadi gidali di furdu atawi do jokkindiri e golleji le majju be jaya wakkati jono yalla hono be kanni hokkindirde juude fa pewta di do bonandaji tiagal ko bonandaji didi tati di ngada dum won leeyi anka lamot didde dum won leedi ko duwar leedi burkina faso kanye leedi mali fa keben famtade kede muhammadu samaseku
ministreuji di bami anniya rentinde sembeji mabbe e sate fuf wadde kawrite salla e be tottondira hopitali dido golleji fuf watte bangal fabondira leede de ministreuji neyombe ahmed bagayogo mo cote d'ivoire simon compaore mo burkina salif traore mo mali e kanye abdoulaye dawda diallo mo leedi senegal mbihidun yo kabaru karrante fewniraadi ande kasede yawne sabi e di balla keridi haybede bangal jahol e garol yimbele kawrital abidjangal wadi tiagal ko heƴaaɓe laamu Côte d'Ivoire humpiti yimɓe kabaru cikkitaaɗo Kunta Dalla bangal bonandaji ñande 13 lewru mars sawi mbiniɗo masin binali yimɓele 19 to Garam Bassam to wakkati joni o yimɓele 15 ngoni nangaaɓe
le majjum e kolliti wiide malinkoɓe ko yaata 16 kañe iwi ɗon le leydi enka Espagne ndi wakkati joni soɓe garti le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwiɗe ɓeɗo malinkoɓe kolli metti mabɓe sanne hono ɓe gartiriya le leydi ndi noɓe kollitiɗi hon tampereyi ɗiɓe tampi toon ɗi kanko ɗum won noddirteɗo Amadou Coulibaly o yo goto ɗum woni malinkoɓe dibbaɓe iwde to farancitoɓe omo e walde ɗum woni sagontode hono malinkoɓe dibbeteɓe iwde le leydi ele goɗɗo sana garta le leydi ele menɗe o holliti metti makko wakkati joni ɗum woni heeƴoji ɗi europe ɓami ɗi heeƴoji ɗi kuncanta hoore hono yimɓele gartirteɓe sembe e dole le nokku meɗen o micciteɗen wiide europe ɓamino anniyade ɗum wonino fabade hono neɗɗo fo jeeliɗo wirfitade e gueña muɗum faɓe paabo ɗum keɗe ɗum woni kanko noddirteɗo Amadou Coulibaly ko haali dow hen ɓeɗo yimɓele ɓe garti le nokku o hecci hankken ɓe iwri Espagne wakkati fuduyo tiɗallaji goti ɗi tan matte saabi de ɓe birfintinama wakkati joni o hollitan wede ɓe gala kayitaji ko heewi mabɓe du ɓoya fo ko naati le leydi Espagne ndi woɓɓe an toon naati le lewru mars ndu jaati woɓɓe an toon du ko naati toon ɓuura fewi lebbi ɗiɗi soɓe nanga wakkati joni o ɓeɗo yimɓele ɓe garti wakkati joni hakkillaji mabɓe ko immi sanne hewɓe hakkunde mabɓe du jaguiki wakkati joni o min e koyame miɗen gondi e fiide dabareji hono seeɗa komin jogui komin ƴewyal hono min kani fabirade ɓeɗo yimɓele heeƴoji mbiyanoɗe ɓamama ɗi sa ƴewi laamoɓe ɓamay ɗiɗo heeƴoji ji fewtude e yimɓele hono dibboteɓe wartude ɓe ɓe kolliti wiide kamɓe ɗum won neɗɗo fo tawaɗo caggal leydi ndi kolliti ɗo wiitan ha jawirfade le nokku o fo oɗo neɗɗo e mbawi wallude ɗum so tawi wonko haaja gollude le nokku o hay ɓeɗo yimɓele ne sa ƴew ko mabɓe ko wona noon ɗum worri saabi de laamu o ka ko hollitino wiitan sina neɗɗo andino hoore muɗum wiitan yiiɗi wirfitade noon watta soɓe mballa ɗum no wirfitiro kawrtal jeego ɓal ɗum woni hiido littinde wiide hitande fuɗɗiɗo yambereji ana wowi waɗede le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwiɗ ɗiɗo yambereji gaɗama keñan ɗo bomoko ɗo le majjum sisili moɓe cuuɓi hitande hikka nde o hollitinde wiide ɗum woni yimɓele jaroɓe koyɗe ɓe kañe e donnoɓe fo yo goto e laawi ɗi le majjum ɗum woni walde nde ɓe noddirta anagére nde ɓe gondi e famminde yimɓele ɓe fa pammina ɗo hen sono sariyaji tongguiɗi ɗum woni le sariyaji laawi le leydi meɗen ndi le majjum ndu fa ɓuyta kasaraji gaɗoji wakkati fo le laawi ɗi keɗe kanko noddirteɗo Mamadou Sidiki kona tew kanko on directeur ɗum won to anagére to ko haali do en do faccitago Mouhamadou Sama Seku
la journée de courtoisie est
ñaloma neddi yo ñaloma heƴanaɗo yewtere yawara dow laawi sifa hono rafneedi le majjun ana heewi farrati sanne miɗen darda kala nawtortoɗo laawi ɗi yo muña neddi e neɗɗako ɗum woni fandar ñaloma o ɓurɓe foof tampude e kabaru yawara dow laawi yo jaroɓe koyɗe ɓe eɓe jogui ko hani ka ɓe jogui ɗum ko handi sifa hono nen jeeyadi e ndewadi banggal hakkeji teddiɓe ana hani waɗande hakkille yimɓele jaroɓe koyɗe ɓe ɗum jatti sawi bini toɓɓere hikka nde ɓe paama wiide jaroɓe koyɗe ɓe yo yimɓele hertaɓe ley yawara dow laawi eɓe kandi teddel ngal
qu'on les respecte.
Projet mabɓe noddirta waso o hollitaweɗe ɓe kolliti heeƴo golleji mabɓe ɗiɓe golli le laamu motti o le majjum ɓe kollitiɗe ɓe paabi ko yaata guelle temedere 144 toon kal musaɗɗaji koɓe gatti e golleji mabɓe ɗi ko ana yaafa e milliard goto e millionji temeɗe jeɗɗi sefa le majjum ɓe gondi e fabade wakkati joni o fa ɓe cakko hono ko jama o yaltata koyɗe sellaji sa ne yaaha le ladde ko le majjum ndu ɓe kollitiɗe wakkati joni ɓe paaboto ɗum woni fa ɓe ƴeyalla hono ɓe kani haɓirde e heyɗereji sukaɓe le ɗeɗo nokkule ɗum woni le laamu motti o keɗe sakkike meɗen goto noddirteɗo Ousmane Sow ko haali dow hen
plus kañe e ONG goɗɗo hono bañogara no wi yaktu yam girbolo tuma on wallodiri e CARE international pour balligal USAID li genɗe faɓe gaɗa channel golle mabɓen ɓe asa ñegueje ñeguere moƴƴine fa gasadi tawa e sabunde won jam labɗan won ñeguere o fewna fa gasa fa e lungol yaltata buubi wawa nadde ley ñeguere o fa yalta naɓa ñaw ya hokku e yimɓe ɓe ballodiri fo fa ɗen ñegueje lobbe nder galle fo pour que homo fo ya ñeguere o yimɓe ko keddoto yaade caggal suudu ko fowta fewi
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
sakiraɓe jurniheɗen ƴeewe yallouɗo ne le réseau ngaji ɗi wakkati joni en puɗɗira motti suudu baba ɓe kollitiwi ɗum noon dangueje gonɗe to mottitoɗe wakkati joni eɗen gondi e wutede le majjum ɓe kollitiwi ɗeɗo dangueje wutete ko yaata kilogaji joyyi wakkati joni o duɓe ƴeeyalla hono ɓe kaɓirta e ñawuji tongguiɗi e tundele keɓeteɗe le dangueje ɗe ɗum waɗan sababu du so sukaɓe jokkolɓe ko yaata temedere e nogoyom keɓa toon golleji ɗum won le lebbi jeegom ngal musaɗɗaji koɓe anni wattude le ɗiɗo golleji kono yaafa e millionji nogay e joyyi sefa anniɓe ronda ɗiɗo saɗɗaji yo minisma sen yurute ngardam faado duwansa dobe kuliti wiide wattu jono do won suuduto mangal pade en gondi e Dakar to duwansa to ndudo suudbe kuliti dum wondi e mojjintinede kaaki du ngattete le suudu ndu annibe ronda dido gal musaddaaji yo minisma kanyum holliti wiide wakkat jono ronda dido gal musaddaaji du ko be ngattete le no kan yafa e miliyoji chapantati CFA sen yurute ngardam faado an songo dobe kuliti wiide wattu jono do won doktoror wonde to an songo to yimbele be an gondi e yaato an kokka to djijam mudu en le majju kanko doktor ngon to holliti wiide wakkat jono dum faabo tobe faabe je yalla hon tiidallaaji tongiide do hebude djidjam faabe kokka nyawbe gombe tombe no dum timmirto dum non le doktorore an songonde secret do katte nyalom hande kabaruji meedi di holliti di witankede heda do e seeda honno andirdo no yewtere meden de ana wodi